Shishu. You know what I'm on. And you know good.
Hey, you're Tron.
And you know. Hey. Ita, you know John Bana. I'm about to bati. I'm about to bauzani. Zinzani ngo malo ni boy. Yechela jami.
Indaba.
And you know what I'm on. 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 And you know. Si wame licho koza. Hey. Si wame licho koza. And you know. Sema wame licho koza. Hey. Nasema naule. Wame licho koza. Ish. Wale pale. Si wame licho koza. Choco, choco, chocoza, wameni choco, 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 chocoza.
Nanguvu kama fela, fela, japo sina ela, el. Kidili na mimi unadili na masela, sela, utaludi na machela, chela. Aina kubwela, wala kudevela, tunapaga misa bongo paka kwa Mandela. Eh, dela, eh, kibela, kibela, kibela.
Ishu.
Adibi, ay, 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 adibi, ay, ay.
Chabu.
Chabu.
I said that they
will
never choke
cocoa.
A daddy boy, Oshi boy.
I said
that they will
never
choke cocoa. And you're the one, man. Choco, 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 wameni choco, 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 wameni choco, 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 wameni choco, choco, choco. Chocosa, wameni choco.
Ah, yeah.
O duzi mada, seu shabiki cha. Uwezi kuni stop, mina blessings a mama. Mina blessings a mama. Mina blessings.
Wameni chocosa, wameweka bebe zao. Wapa mama yao, wame ni chokoza. Wame kunyo bia zao, nikalipa bili yao. Wame ni chokoza. Achana na yoende, nisha pamba na sana. I say, mgu moja upande, sikio moja. Wame ni chokoza. Ni wasimulie haso, ni wambie kuna kula kwa jasho. Na uwe magini mimi, tamaza kutali watu. Ta, ta, oh yeah. Te, te. Azema ti, ti, to, tu.
It's killer.
Golden one.
See what many chocos are.